Atogo moliro kutazikira zengu kutya mwana wange jagala nnyo mukama amponye okwokebwa sonno n'ekirala njagala nnyo kuvuma nze sivuma ne bavuma ebya yesu bisawali nze tomanyira ate mukama mutayagala bavumi yenze nakola ntya kubageyena njitya n'okuvuma nkwagala
weulungolisibula ekubire ebbali mweraba nenze magombe omwoyo gwange lutunze katunda omugattikotya vamucejo salawo tosobola kwagala nnyo mukamanga n'ekibyo kyagala tosobola kwagala nnyo mukamanga n'ekibyo kyagala
www.mp3ugandanmusic.com